Incwadi kaThithu isahluko 2. Kebona khuluma lokho okufanele isifundiso esiphilileyo. Sokuthi amadoda amadala mawabe ngazithibayo, azothileyo, aqondileyo, aphilile ekukholweni nasothandweni nasekubekezeleni. Kanjani abesifazane abadala baziphathe ngokufanele abangcwele, bangabi ngabahlebi, bangabi izigqila zewayini eliningi, babe ngabafundisi bokuhle. Ukuze bafundise abesifazane abasha ukuthanda amadoda abo, bathande nabantwana babo. Babe ngabaqondileyo abamhlophe, abaphatha kahle amakhaya, abamnene, abathobela amadoda abo kuba izwi likaNkulunkulu lingahlanjalazwa. Ngokunjalo bayala abesilisa abasha kuba babe ngabaqondileyo. Uzibonakalise kukho konke ube isibonelo ngemisebenzi emihle, nasekufundiseni kwakho ubonakalise ukungonakali ube nesizotha. Ukhuluma okuqondileyo okungasolekiyo kuze omelana nathi abe namahloni engenalutho luba angalukhuluma ngathi. Yala izinceku ukuba zithobele amakhosi azo, zikholeke ezintweni zonke, zingaphiki nkani, zingantshontshi, zibonakalise konke kwethemba okuhle kuze zihlobise isifundiso sikaNkulunkulu umsindisi wethu ezintweni zonke. Ngoba umusa kaNkulunkulu wokusindisa ubonakalisiwe kubantu bonke. Uyasifundisa ukuba sidele ungakholwa nesiganuko zezwe, sihambe ngokuqonda ngokulunga nangokumesaba uNkulunkulu esikhathi samanje. Sibheke ithemba elibusisiweyo nokuvela kwenkazimulo kaNkulunkulu omkhulu nomsindisi wethu Jesu Kristu, owazinikela ngenxa yethu ukuze asihlenge bubini bonke, asihlamlule isizwe esingesakhe, sishisekele imisebenzi emihle. Khuluma lokho uyale ukhuze ngamandla onke, ungadelelwa muntu.